legendary. Kwenye vita vya maisha ni
yeah. H to the keys, major keys kwenye game na Niki wa mawazo ama Niki entertainer. Show kwenye club ama tufanye arena. Tizi ya ubuya viwanda kuna tena. Skills kama Messi simu wazi za ballet. Sichagui kama inalipa babalet. Nasikia kimenuka nimekuja na baret. Nidume mizima inatumwa kama wait. I'm cheesy, do you hate uyu? Niki ubuyu unasambaza kwa uyu. Uyole tukuyu, misi na kibuyu. Na bado ntashine ukipigia tabuyu.
Waya, waya, ya. Kazi tunapiga siyo mbaya, ya. I know you don't know. Kile minafanya usipakecho. Utavuna dhambi. Minasaka chambi. Mama la performance. Usinlete romanta.
Niki legendary. Toka chekechea ama secondary. I'm the legendary. Kwenye vita vya maisha nitejemedari. Niki legendary. Toka chekechea ama secondary. I'm the legendary. Kwenye vita vya maisha nitejemedari. Niwe legendary kama Banza Stone. Watu wanajua nilianza synonym. Niki ni wapili na wakwanza Simoni. Kina cha bahari sija anza shimoni. Niwe legendary kama Banza Stone. Watu wanajua